mkmusicpromos.co.
Sounds. Now into a private school.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance kulive apitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya chela kuchele manzima. Valungu na wakansi ya tisivali eligible. So opponent ya paka li invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi antimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutifosi. Fama love visankale by force. No wonder ba mikomelani bondi 2 years. Iva Mario ba paka pa zedi too lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda iji chalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge.
We don't judge, tupasa cheka update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya maafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope joni simu na murisi vinga munche. Mumuuze bado yake yenze che munche. Vinzoba javanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila vose vanaya mboyopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalasti. Ritaribu gacho sa single. Imagine ina manje mampia kari single. King Danda na tisia ni mazotenzo shika. Muliea ya matezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na jankuku. Vesi vana zonke ativa na mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive apitamo.
Got to keep it moving.
Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi.
Cause time keeps on moving.
Isati malanga na kochape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge. It's in charge.
Everyone can produce.
Na puta chalo pa man.
But not like D Jones.
Apavale tako na drama za nyumba tuangu. Kuli maskere toni manyumba pa man. Nae rafiki da chafuno twininga na muzu. Mr. Saga, let's go.
Sounds. Now into a private school.
Exclusive from mkmusicpromos.co.